yanapitia mangapi yenye kuvunja moyo, ila jaribu kutabasamu. Yeah, yeah. Don't lose, just focus your dreams. In life wasikwepeki, changamoto ni za mwanadamu. Wakati ulipopoteza wazazi, bado ulisonga mbele. Hata huyo mpenzi, Mungu atakupa mwingine. Maybe you are
life partner. I'm giving my life for you. Let me be your happiness. I will make a new life for you. Life partner. I'm giving my life for you. Let me be your happiness. I will make a new life for you.
Ulitamani kubaki shuleni, unajisomea. Ndo vile tena haiwezekani, kozi unategemewa. Umri wako ni mdogo bado, ushapitia mengi mapito. Forget about the past, itakuwa poa for you. Wakati ulipopoteza wazazi, bado ulisonga mbele. Hata huyo mpenzi, Mungu atakupa mwingine. Let me be your
life partner. I'm giving my life for you. Let me be your happiness. I will make a new life for you. Life partner. I'm giving my life for you. Let me be your happiness. I will make a new life for you.
Sigara bangi haviwezi kuwa tiba ya mapito yako,
ya mapito yako.
Kama ilivyo mbala mwezi, ndivyo yalivyo maisha. Kuna muda inanga, kuna muda inafifia.